ya wala ibi bata tonto an sawara non alaw alaw alaw
wa ko magle yawana
ya tal wa an tay
ki amala
madaka partonay seelgiyan soga aadiga maad soo maqash
maada
ah madal maqal haa ceeya seelgiyan saake yimtaarante gawaadan waadu falaadne saariga yiisataayo laaga badan ay ku tirsatay rabtaa
ma bashiir baro halaal ah
ma bashiir ay oo seelita rasuugay magahi dan
moodi
hayeri
yaa yeri haye
wa dol aad al haajimeenayn wala markana kala amee oo balaad haye ariga cid u baahan seelada wali maal gelinta ma bal balaad ciigi wax ariga wax u baahan u jira ariga cid ariga cid xafiiskeena oo baaru soo saaray anuu yigine
haye
ararsaar ciin kiraay
haye haye
haye.